kwazi kwamnandi uthandana nami. Yee, ihlale njabule dawe. Kwazi kwamnandi uthandana nami. Yee, ihlale njabule dawe. Yee, uthando yempe yimpe engabonakali. Ngiyakutshela uthando yempe yimpe engapheli. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami izinsizwa ezingake zazifuna. Akuyina kanzima da izintombi ezingake zazifuna. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Akuyina kanzima da
bacishe
bangithathela.
Bacishe bang.
Akuyina kanzima da
bacishe
bangithathela.
Bacishe bang.
Sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Ulitemba ulinisehla senyuka na. Sithandwa sami uyimbokoto uyimbokoto ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Zimvula sasebusika nasehlobo ulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usesekho ulinisehla senyuka na. Ulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usesekho ulinisehla senyuka na. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima da izimbangi zingaka. Akuyina kanzima da izintombi zingake zazifuna. Sithandwa sami we bacishe bangithathela we. Dali wami we bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami. Akuyina kanzima da izintombi ezingake
zazifuna.
Sithandwa sami we bacishe bangithathela we.
Bacishe bangithathela we. Bacishe
bangithathela we. Sithandwa sami ulitemba yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Uyimbokoto, uyimbokoto, ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba, yeah ulitemba.